Iyi ni Radyo İzgül Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ndabasuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10. Buri sanga kandi muragikurikira kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu y'eshatu radio yacu voa@com. Muna tugezeho ibitekerezo mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com. Nimero yacu ya WhatsApp ni yayindi akamenyetso ko guteranya 202-44-99-31. Ubundi tugendane muri iki kiganiro. Amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda aherutse gutangiza gahunda y'imyaka 5 yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo barwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina, gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri. Abahirimbanire yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bavuga ko batangiye gahunda kubera ko babonaga hari icyuho mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, bityo bikaba byaratumaga rikomeza kwiyongera. Muri iki gihe uburenganzira bw'umwana bwifashe bute mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda? Ni izihe mbogamizi iyubahirizwa ryabwo rihura nazo? Ni iki cyakorwa ngo abana barusheho kubaho badahutajwe muri iki gihe isi igenda ihindukaho byinshi? Ibibazo n'ibindi binyuranye nibyo byatumye Ijwi rya Amerika ribatumirira umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana, Bwana Evariste Murwanashyaka. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Reka tumere nk'abatangira bibukiranya, turimo turavuga uburenganzira bw'umwana muri rusange, ariko uburenganzira bw'umwana ubundi ni ubuhe?
Murakoze. Ngira ngo uburenganzira bw'umwana ubundi bishatse kuvuga urwunge rw'amategeko, imigendo ndetse n'imigenderereze abantu bakuru bagomba abana cyangwa abana bagomba guhabwa kugira ngo uburenganzira bwabo, burimo uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira ku buzima, uburenganzira mu mibereho myiza ndetse no gutanga ibitekerezo mu bibakorerwa, kugira ngo uburenganzira bwose bwubahirizwe hashingiye ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu yagiyeho mu 1989 ndetse n'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana yagiyeho muri 1990 ndetse na politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana mu Rwanda, aho hashimangirwa yuko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa mu nzego zose kandi abantu bakuru bakaba aba mbere mu kureberera bwa burenganzira bw'umwana.
Nahoze ndeba umuryango witwa Humanium ukurikiranira hafi ibijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana uvuga ko mu Rwanda uburenganzira bw'umwana ngo bwaba bwubahirizwa ku rugero rwa 6.5/10. Sinzi mwe uko mubibona muri ibyo maze kumbwira, ubona iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihagaze rite by'umwihariko mu Rwanda?
Murakoze cyane ngira ngo njye wenda ntago natanga imibare ya gatandatu n'igice kw'icumi kubera ko nta bushakashatsi bwimbitse twakora ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana ubarizwa mu Rwanda ngira ngo ubwo twakoze bugaragaza ishusho y'umwana mu gihugu hose tuzabutangaza mu cyumweru gitaha ariko kugeza uyu munsi navuga uko uburenganzira bw'umwana buhagaze nko mu byiciro nka bibiri icyiciro cya mbere hari mu rwego rw'amategeko icyiciro cya kabiri mu rwego noneho kugira ngo ya mategeko yubahirizwe bwa burenganzira bw'umwana bubashe kubahirizwa navuga ko mu rwego rw'amategeko rwego rw'igihugu navuga ko hashingiye ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana avugamo yuko ibihugu byose byashyizeho umukono bigomba gufata ingamba zifatika zo kurengera umwana imbere mu gihugu mu Rwanda hagiyeho amategeko menshi ashimangira ko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa yaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2005 nk'uko ryavuguruwe 2015 yaba muri politiki ikomatanyije y'uburenganzira bwose bw'umwana yagiyeho muri 2011 ndetse mu mwaka ushize wa 2018 hari itegeko nimero 71 bari 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 ryasohotse ryihariye ku burenganzira bw'umwana rivuga ibigomba kubahirizwa mu kurengera umwana ndetse rigatanga n'ibihano ku bantu batubahirijwe uburenganzira bw'umwana ikindi nuko ngira ngo mu mezi nk'abiri ashize leta yasohoye nanone politiki y'uburyo ikoranabuhanga ritagomba kubangamira abana uburyo abana bagomba gukoresha ikoranabuhanga ariko ryubahiriza uburenganzira bw'umwana ngira ngo nayo ni intambwe navuga ishimishije leta yateye kugira ngo impande zose zirengere umwana habe ziba zabasha kurengerwa ikindi nuko yaba imiryango y'uburenganzira bwa muntu yaba n'indi miryango itari ya leta myinshi buno irimo irashyira ingufu mu bijyanye no kurengera abana hashingiye kuri aya mategeko navuze haruguru cyangwa izo politiki navuze haruguru ubwo mu gice cya nawe ku ruhande rw'amategeko kugeza uyu munsi amategeko arengera umwana yose mu gihugu turayafite yuzuye nta kibazo na kimwe kiri mu mategeko ahubwo noneho mu bijyanye no gushyira aya mategeko mu bikorwa bihagaze bityo ngira ngo kugeza uyu munsi mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byo muri Afurika haracyagaragara ihohoterwa ry'uburenganzira bw'umwana haracyagaragara abana basambanywa bakanaterwa inda ngira ngo maze iminsi bumva ko ari kimwe mu bibazo biremereye igihugu muri iki gihe cya none hari abana bagikoreshwa imirimo ivunanye nk'uko ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bitangaza yaba ubushakashatsi bwakozwe n'imiryango itari ya leta yaba ubushakashatsi bwakozwe na Minisante mu mwaka wa 2017 bugaragaza yuko abana bagihura n'amahohoterwa menshi harimo ihohoterwa ribabaza umubiri harimo ihohoterwa ribabaza umutima harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gukoresha abana imirimo mibi ivunanye ni ku ruhande gushyira mu bikorwa y'amategeko meza hari haracyarimo icyuho urebye hagati y'amategeko n'uburyo ibyakabaye bikorwa hifunzwe amategeko haracyari icyuho gikomeye cyane ku buryo bigaragara ko uburenganzira bw'umwana bugenda buhohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi
sinzi niba mwaba mufite ingero hafi tuvuge z'ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa bijyanye no kunihohoterwa ry'abana ubwo bushakashatsi bwaba bugaragaza iki muri rusange mera nk'usogongeza
ingero tuba tuzifite cyangwa tunazizi tuje nko kwihohoterwa rishingiye ku gitsina ngira ngo imibare igenda izamuka buri mwaka umwaka ushize wa 2010 na mwaka wa 2016 kwa dufite abana basaga 12744 batwaye inda mu mwaka umwe bigeze mu mwaka wa 17 wa 2017 tugira abana basaga 12785 none bigeze mu mwaka wa 2018 bariyongera ba 19900 birengaho gatoya ngira ngo urumva yuko kujyanye n'uko twashingiye gutsina gusambanya abana no kubatera inda kandi umibare mvuze n'abana bari barasambanyijwe bakanaterwa inda byumvikana ko abasambanywa n'abaterwa inda bashobora kuba ari benshi kurenza abo ngabo urumva aha ngaha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane ikindi ni uko ubushakashatsi bwatangajwe na Minisante bwiswe Violence Against Children and Youth Survey VAS bwagaragaje yuko nibura 37 n'ibice bibiri by'abana b'abakobwa bahuye n'ihohoterwa ribabaza umubiri guharimo kubakubita harimo kubakoresha ibindi bihano bishobora kubabaza umubiri kubakorera imitwaro iremereye irenze ubushobozi bwabo noneho 59 n'ibice bitanu ku ijana by'abana b'abahungu nabo bakaba barahuye n'iryo hohoterwa ribabaza umubiri bakongera bagaragaza ko abana 11.8% ku ijana b'abakobwa bahuye n'ihohoterwa ribabaza umutima noneho 17.3% by'abana b'abahungu bakaba barahuye nabo n'ihohoterwa ribabaza umutima cyangwa ribakomeretsa ku mutima ngira ngo kugeza uyu munsi ayo niyo navuga mibare dufite kugeza uyu munsi yavuye mu bushakashatsi noneho waza ku mirimo ikoreshwa abana ugasanga naho haracyarimo ikibazo n'ubwo ubushakashatsi utari bwagaragaza imibare nyakuri ariko hari abana bagikoresha imirimo ivunanye harabana bakoreshwa imirimo yo mu ngo ngira ngo barushakashatsi twakoze muri 2016 turakora ubundi ngo turebe ariko twari twasanze hari abana benshi bakoreshwa imirimo yo mu rugo kandi nyamara ari imirimo mibi ibujijwe ku bana nk'uko amabwiriza ya nyakubahwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo avugamo yuko umurimo wo gukora mu rugo ari umurimo mubi ku bana bari munsi y'imyaka 18 ko bibujijwe kuba abo bana babikoreshwa n'ubwo ngo ayo mahohoterwa aracyahari kandi imibare igenda igaragara yuko hakirimo icyuho cyangwa hakirimo ikibazo kuko abana bagihura n'ihohoterwa rinyuranye.
Gusambanywa bagaterwa inda tuvuye kuri 12 na 244 tugeze kuri 12 na 245 tugeze kuri 19 bisaga. Birumvikana ko ari imibare igenda yiyongera uko umwaka ugenda ushira undi ugataha. Tuzi ko itegeko ry'u Rwanda ritajenjeka mu guhana cyane cyane by'umwihariko icyo cyaha cyo gusambanya abana batoya. Niki gitumye imibare izamuka aho kugabanuka?
Murakoze cyane. Ngira ngo hano harimo impamvu nyinshi umuntu yavuga. Mbere na mbere nuko kugeza uyu munsi ibyo bihumbi hari ikinyuranyo kinini cy'abana batewe inda n'abantu bazi bateye kuba bakurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Ibi ntabwo ari ukuvuga yuko inzego zacu z'ubutabera zitsinziriye cyangwa zitabikurikirana, ahubwo nuko amakuru yarabuze. Umwana aramara guterwa inda, uwamuteye inda akamutera ubwoba, nubwo tuzakwica cyangwa akamufikisha utuntu duciriritse dutuma atabivuga. Noneho akabaho n'ababyeyi nk'uko nkunda kubivuga baza hagati y'abana n'ababateye inda bakagerageza kubunga bati ntubivuge, ku buryo ushobora no gufata umwana icyo wamukoresha cyose ntabwo amakuru y'umuntu wamuteye inda. Noneho wa muntu wateye umwana inda yabona nta wumukozeho, nta muntu umukurikiranye, akagenda akazitera n'abandi cyangwa n'abandi basanzwe bagakomeza kubikora gutyo. Ngira ngo iyi ni imwe mu mpamvu zituma ibibazo bikomeza kwiyongera. Ikindi kandi nanone gituma imibare ikomeza kwiyongera ni uko leta yafashe ingamba yuko abana bose babyariye kwa muganga bagomba kuvayo banditse, ndetse bavuze n'ababateye inda. Aha ngaha rero imibare igenda yiyongera, amakuru y'abana bazitewe tukabasha kuyamenya binyuze mu buryo bwinshi, inzego z'ibanze zirimo ziragenda zikora ibarura amakuru tukabasha kuyamenya. Niyo mpamvu wumva imibare igenda yiyongera, ariko harimo izo parameters nyinshi zo kuba no guhana abakora iki cyaha bikiri bakeya, kuba abana bagitinya kuvuga ababateye inda. Ikindi navuga kirimo nanone igituma bikomeza kwiyongera ni uko abana benshi barimo ikoranabuhanga ryarazamutse, abana baravugana n'abagabo ku ma WhatsApp ugasanga niho gahunda zose bazipange. Nuvuga ngo hari bimwe ibintu byinshi bituma ihohoterwa rikomeza kwiyongera, ariko leta iri gukomeza gushyiramo ingufu natwe twese dufatanyije kugira ngo turebe ko ryagabanuka.
Ariko n'abantu bakuru bazi ko gusambanya abana batagejeje imyaka y'ubukure ari icyaha, cyangwa se no gusambana ubwabyo ari icyaha kuri mu mategeko y'u Rwanda, ariko bagakomeza kubikora. Ubanza bwana mu Rwanda shyaka, ubanza hari n'ikindi kintu gituma aba bantu ubushake burushaho kwiyongera, kuko murigisha mubirwanya, umubare wabo ntugabanuka, amategeko ariho barahanwa, umubare wabo ntugabanuka. Hari ikintu mwaba muzi gituma bino bintu bushake burushaho kuzamuka?
Ikindi kintu navuga ni uko ibiyobyabwenge nabyo ni bimwe mu bituma ibi bintu byiyongera cyane. Abantu bakoresha ibiyobyabwenge bamara kubikoresha bakumva bakwishora ku mwana. Ikindi ni uko amakimbirane yo mu miryango mu Rwanda muri iyi minsi nayo ni imwe mu mbogamizi, kuko umubyeyi arananirwa, umugabo arananirwa kumvikana n'umugore we akumva yakwihimura ku mwana, cyangwa akumva ku mwana ariwe yajya koro gutura bya bibazo byo mu muryango, cyangwa yajya kuruhukiraho muri za gahunda ziwe bitewe n'ibibazo yifitiye mu rugo. Ibiyobyabwenge n'amakimbirane mu muryango nazo ni zimwe mu mpamvu zituma ibi bintu bikomeza kwiyongera. Ikindi kintu ntatinya kuvuga ni uko irari mu bana nabo ryabaye ryinshi. Abana barimo baragenda basukwa n'utuntu tworoheje, abana barava ku ishuri aho gutaha iwabo bakajya mu ngo cyangwa bakajya mu basore. Ibyo nabyo irari nabyo ni bimwe mu bikurura abagabo gutuma babasha gusambanya abana, cyangwa babasha gukomeza gusambanya abana hirengagije yuko ibyaha biremereye cyane, ibihano biremereye cyane bibategereje. Ariko izo ni zimwe mu mpamvu nazo zikomeza kugenda zitiza umurindi iki kintu.
Ibyo rero ngira ngo nibyo byatumye mutangira gahunda mwise ko igamije gushishikariza abana kurengera uburenganzira bwabo. Iyo gahunda iteye ite?
Murakoze cyane. Mu by'ukuri hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2023 ryavuguruwe 2015, hashingiwe kungingo ya kane y'amasezerano ya Afrika y'uburenganzira n'imibereho myiza by'umwana yo muri 19 washingiwe ku ngingo ya 12 y'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana by'abitabiriye n'ICR yose yashimangira yuko uruhare rw'umwana mu bimukorerwa ari ingenzi cyane. Turimo turashyira ingufu cyane cyangwa mu minsi yashize twashyiraga ingufu cyane mu gukora ubukangurambaga kwigisha abantu bakuru kwirinda abana, ariko ugasanga twirengagije uruhare rw'ingenzi rwa wa mwana muri rwa rugamba turi kumurwanirira. Niba turi kurwanya abasambanya abana ariko umwana tukamwirengagiza, ni ukuvuga ngo ntawe twaba turi gukemura ikibazo mu by'ukuri, kuko abana nibo ba mbere bagomba kumenya kuvuga oya. Umwana ni ugomba kubanza akamenya uburenganzira bwiwe, akamenya ko niba atavuze umuntu wamuhohoteye yarabahubwo ashoye n'abandi bana cyangwa nawe ubuzima bwe bushyize mu kaga, akamenya niba ahuye n'ikibazo ko agomba gutabaza polisi cyangwa RIB cyangwa izindi nzego zimwegereye. Ni ukuvuga ngo ubundi urugamba rutarimo nyir'ubwite ntabwo tubara kurutsinda. Ni ukuvuga ngo niba twebwe turi guhangana ngo abagabo bigishwe, abantu bakuru bigishwe, twirengagije icyo gice kinini cy'abana ari nabo ibi bintu byose bikorerwaho, twaba turebye hafi. Niyo mpamvu rero twatangije ubukangurambaga cyangwa bugamije gufasha abana kugira ngo abana ubwabo basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana, basobanukirwe ibihano bihabwa abantu bahemukira abana, basobanukirwe imirimo mibi cyangwa ihohoterwa ry'abana ni irihe. Noneho nibamara kubisobanukirwa bamenye ngo uruhare rwacu mu kurwanya iki kintu ni uruhe. Niba ari twebwe ba mbere bo kuvuga oya, niba ari twebwe ba mbere bigiraho ingaruka, niba ari twebwe ba mbere wenda tunagendera ku irari tugasanga n'abo bagabo, niba natwe ibiba biza bikatugiraho ingaruka zikomeye cyane kandi bigakomeza kwiyongera, ni gute twagira uruhare mu kwihagararaho cyangwa mu kwirengera? Ndetse n'abana bagenda bafite tukabasobanurira ko uruhare rw'umwana mbere ya byose ari ingenzi ku bijyanye no kurengera uburenganzira bwiwe, kuko mu mahame y'uburenganzira bwa muntu bavugamo yuko uburenganzira ntabwo ari ikintu umuntu bamuzanira ngo bamushyikirize aho ngaho ngo atira, aho uburenganzira umuntu agomba kubanza kubumenya, yamara kubumenya akanabuharanira. Rero twebwe tugomba kwigisha abana bamenye uburenganzira bwabo, bamenye ubwoko bw'ihohoterwa ribakorerwa, bamenye n'ubuhe buryo bakoresha mu guharanira bwa burenganzira bwabo. Dufite ababyeyi benshi bigaragara ko bagiye bahohotera abana babo, yaba n'ibyo kubatera inda. Dufite ababyeyi bateye abana babo inda, dufite ababyeyi nibo babwirwa bakubita abana hirya no hino, urwango abana bagomba kubanza kumenya ngo nubwo ari umubyeyi wanjye ariko iki kintu nkorewe mu rwego rw'amategeko n'ihohoterwa, ni gute ndirengera imbere wa muntu umpohoteye? Niba ari umubyeyi wanjye ndanyura mu zinzira kugira ngo nanone umubano hagati yanjye n'umubyeyi utaza gucika, ndanyura mu zinzira ariko bwa burenganzira bwanjye bwose bwubahirizwe. Niyo mpamvu rero twatangiye gahunda yo gutoza abana uburenganzira bwabo no kubamenyesha ko aribo ba mbere mu kuburengera no kubuharanira, ariko tutirengagije n'inshingano zabo, kuko uburenganzira n'inshingano birajyana. Hari igihe umwana ahohoterwa wenda ari uko yishe zimwe mu nshingano ziwe, tunabatoza kubahagarara neza mu nshingano zabo, ariko nanone bagahagarara neza mu kwirengera no kwirwanaho imbere y'ikintu icyo ari cyo cyose cyabahohotera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano i Washington DC. Tugeze kuri saa yine n'iminota 17, i Kigali n'i Bujumbura ni saa 10:17. Umutumirwa wacu ni Bwana Evariste Murwanashyaka, turaganira ku burenganzira bw'umwana. Reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni. Dufite abantu batatu, dufite Gaspar, dufite Kwizera, dufite na Abdul. Reka duhere kuri Gaspar, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego kandi murakoze kuduha umwanya natwe nk'abakurikiye ikiganiro muri rusange.
Uhamagaye urihe Gaspar?
Ubu tuvugana gutya, ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'u Bugesera.
Ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo ufitiye Bwana Evariste?
Bo icyo Evariste yenda nko kumushimira yenda ku bukangurambaga bari kugenda bakora mu rubyiruko kugira ngo basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana, ariko burya ni byiza pe. Kandi nk'umuntu wohoteye umwana burya akwiriye kugira igihano wa mugani ikakaye, kuko uwabahohoteye ni umujyambere, ni umuntu ejo uzasanga afite iterambere muri rusange. Icyo namushimira rero yewe ni ukuvuga ngo ahubwo bakomereza aho ngaho rwose genda bashyigikiye ku giti cyabo pe, nko gushima rwose.
So Gaspar, rero wowe byari ugushimira ibikorwa birimo gukorwa na iriya mpuzamashyirahamwe
cyane rwose?
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe, urakoze no gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Munsi mwiza. Ku murongo wa telefone kandi dufite Kwizera.
Alo.
Karibu mu kiganiro muri sanga, Kwize.
Murakoze cyane Geoffrey Mutaguma, ndabashimiye cyane. Muri rusange Ijwi rya Amerika ndabashimiye.
Natwe turagushimiye.
Ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru.
Yego ye.
Nari ngize ngo mbaze uwo mutumirwa wacu.
Yarakumva.
Atubwi mu by'ukuri imibare ukuntu abantu bagira uruhare mu ihohoterwa ry'uburenganzira bw'abana umubare ukuntu ugenda wiyongera. Nge biteye impungenge biteye na nibyo kwibazwaho cyane. Mu by'ukuri ndabaza se byaba harabayeho kugenda gake k'ubukangurambaga cyangwa se adusobanure undi yakurwa ubukangurambaga bungana iki cyangwa mu buhe buryo kugira ngo abo bana baba bakorewe ihohoterwa batanga amakuru kugira ngo ko mu gutanga amakuru bizaviramo ko n'abandi bagira uruhare mu kuba ihohotera bafatwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero. Ndekereza ko
ikomeza ikomeza
narindi nafite ikindi gitekerezo ikibazo cy'ubushobozi buke bw'ababyeyi ari imbogamizi ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana. Impamvu y'iki kintu tekereza ko murabona mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere abaturage benshi bugarijwe n'ikibazo cy'ubushobozi buke ubukene nicyo nshatse kuvuga. Araho usanga abana bitewe n'imbaraga nshya ababyeyi baba bafite babwira abana kujya mu kazi bagatangira kubakoresha imirimo ivunanye babohereza aho bakorera imirimo mu nganda mu mirimo y'ubwubatsi itandukanye agasanga nabo ni bamwe mu bo batezeho amakiro amaronko bakajya gukora bagahembwa bakazana amafaranga mu muryango. Numva nge mu by'ukuri iki kintu nacyo ari ikibazo gikomeye ku ibarizwa ry'uburenganzira bwa muntu sinzi icyo wenda umutumirwa yaza kubivugaho.
Ye urakoze cyane Kwizera. Ubwo wowe urabaza uti ubukangurambaga bungana iki ukongera uti ababyeyi aho gutunga abana usanga kubera ubukene abana aribo bajya gukora bakaza gutunga ababyeyi. Mukanya bwana Evariste mu Rwanda cyaka aragusubiza. Niba nta kindi kibazo turagushimiye kuba wateza amatwi ikiganiro muri sanga n'ibitekerezo byawe duhaye.
Nibyo nanjye ndabashimira.
Ye reka noneho twakire Abdul mbere yuko Evariste atanga ibisubizo. Abdul ikaze mu kiganiro muri sanga. Abdul?
Halo, takum.
Yeah, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndakumva cyane amahoro kujya Amerika.
Amahoro, amahoro.
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Yego.
None uwo mutumire wacu nataka umunda mu kirije.
Arakumva.
None hari ingingo mo barafata cyangwa amategeko yozo yarukira abana ko mbona mu bihugu byacu bakoreshwa ubuzima baremeri.
Ngirango icyo yari yagishubije yari yavuze ko amategeko ariho n'ingingo zirimo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo nibyo turimo tuganiraho. Ubanza yabivuze utaratega amatwi radiyo. Abdul turagushimiye cyane wakoze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Reka noneho tugaruke kuri bwana Evariste mu Rwanda cyaka ibibazo wabyumvise. Hari abagushimiye, hari abakubajije ibijyanye n'ubukangurambaga bukorwa. Umwanya ni wawe.
Murakoze cyane. Ngirambere na mbere nanjye nabanza gushimira aba bari abashimiye ndetse n'abatanga ibitekerezo byose kuko uru rugamba turimo ni urugamba rusaba imbaraga za buri munyarwanda wese cyangwa imbaraga za buri muntu wese yakabaye kumva ko ari urwe. Ubwo rero iyo habayeho gushima natwe turabyishimira kuko tuba twumva yuko n'abandi dufatanyije cyangwa bashima n'ibyo dukora kandi bikadutera n'ingufu. Kwizera yabaje kugenda gake k'ubukangurambaga. Ngira ngo hano ntabwo nabyita ko ubukangurambaga buri kugenda gake, ariko ngira ngo navugamo yuko iki kibazo abantu darani uburenganzira bwa muntu cyangwa n'izindi nzego zinyuranye gisa nkaho cyadutunguye. Kunda kuvuga ngo turimo turitabara twaramaze guterwa kuko twashidutane mu byinshi baratwaye inda nubwo hari hariho wenda amategeko ariko nta buharebwaga neza na implementation yayo. Ariko navugamo yuko aho karadisiri ahagaragara ubushakashatsi muri 2016 bugaragaza uko ikibazo gihagaze inzego za leta zose zarahagurutse yaba kuva ku mukuru w'igihugu ubwe atanga amabwiriza cyangwa avugamo yuko hagomba gushyirwa ingufu nyinshi cyane mu kurwanya gusambanya abana ndetse no kubatera inda ingamba nyinshi zirafatwa abaminisitiri barahaguruka inzego zose za leta zito zihuriye n'uburenganzira bw'umwana zirahaguruka zikora ubukangurambaga bunyuranye ndetse n'imiryango myinshi inyuranye iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse inafite imibereho myiza mu nshingano zayo yarahagurutse ubukangurambaga burakorwa hirya no hino mu gihugu ku maradiyo turabivuga ku mateleviziyo turabivuga inama n'ababyeyi inama n'abantu banyuranye bafite bahuriye n'umwana navuga mu bukangurambaga buhagije aho bwagasigara hibazwa mu bukangurambaga ko buri guhaza ko buhagije ni iki gituma ibintu bikomeza kwiyongera cyangwa bikagenda bigabanuka ngira ngo ari za mpamvu natangiye mvuga yuko n'abantu ubwabo bagomba kuba bagomba kubigiramo uruhare ndetse n'amategeko agahana by'umwihariko abantu bakora iki cyaha ariko akabanza hakamenyekana n'abo bantu kuko navuze ko amakuru yo kubamenya akiri make cyane ndagira ngo ndetse nanibutse yuko ku munsi w'umwana wa Afurika wabaye ku wa 26 muri 2019 mu Rwanda nibwo twawizihije isanganyamatsiko yari ukurwanya gutwita kw'abana gusambanya abana no guterwa inda kw'abana batoya ngira ngo yari yo nsanganyamatsiko kandi n'ubukangurambaga bwabereye mu gihugu hose bwabandirije n'ibyo bita DBD Clinics nabyo byabereye hirya no hino mu gihugu bikorwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ndetse ifatanyije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana n'indi miryango ikorana nabo mu rugo rwe ngira ngo navugamo uko ubukangurambaga kugeza umunsi burahagije ahubwo noneho nk'uko natangiye mbivuga ubu hatahiwe ko abantu bakuru bamaze kumva wenda bakaba batari gushaka guhinduka cyangwa batari gushaka kugabanuka kuri izo ngeso ni gute abana ubwabo noneho nabo barahaguruka ubwana abana bakihagurukira hari abana njye nshima cyane ejo bundi hari abana bagatsibo bakoresheje inama ubwabo batumira abana bagenzi babo bakora igitaramo batumira abayobozi baganira uburyo buri mwaka bagomba kugira uruhare mu kwirengera binyuze mu makrebu bagenda bahuriramo ngira ngo ni ibintu biri kugenda bitanga umusaruro ariko rero twahinduye umuvuno tuganisha ku bana ariko bitanabuje yuko n'abantu bakuru ubukangurambaga buhagarara ariko ubungubu no ku bana turushyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo basobanukirwe neza n'ibiri kubabaho basobanukirwe neza n'uruhare rwabo mu biri kubabaho basobanukirwe neza n'uruhare rwabo mu kurwanya ibiri kubabaho arongera agaruka ngo ubushobozi buke bw'ababyeyi ntabwo byaba arimo nyirabayazana wenda akaba n'ababyeyi bohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo wenda babone indonke cyangwa babone amaramuko ngira ngo uretse no kuba babohereza mu mirimo ivunanye kugira ngo babone amaramuko wenda yo kurarira dukora n'ubushakashatsi hari abana batubwiraga ngo ngewe kugira ngo ntware inda mama yaratahaga agataha azanye ifu akabambwira ngo ngiye ngiye gushaka uburisho ukibaza umwana w'imyaka 12-11 najya gushaka uburisha bukura ukibaza ngo nihe bakagenda nyine bagahubona n'ibyo bigeragezo ariko babitewe n'ababyeyi babo ngira ngo ahangaha icyo nahamya ni kimwe ntabwo bivuga ngo umuntu w'umukene cyangwa umuntu ubayeho nabi wese ashora umwana mu bintu byamushyiraho ingaruka ahubwo n'abo bantu bakenye bagomba kumenya ngo twitwara gute mu bukene bwacu turitwara gute imbere turarengera gute abana bacu muri bwa bukene bwacu niba ubukene ufite ubukene ntabwo urashora umwana muri bya bintu bimugiraho ingaruka cyangwa bizamugiraho ingaruka mu gihe kizaza kugira ngo ukunde bwa bukene bwawe ukunde bugabanuke rero ni ugusaba ko abana ababyeyi bagomba gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo n'inshingano zabo ku bana bakamenya n'uburenganzira bw'umwana noneho n'abana bakabimenya niba umubyeyi yohereje umwana wenda kujya wenda mu kirombe cy'amabuye kandi akaba yagiye ku ishuri umwana afite uburenganzira bwo kubwira umubyeyi ariko mama nakabaye ndi ku ishuri ntabwo iyi mirimo ndi bujye kuyikora kuko no mu mabwiriza cyangwa mu burenganzira bwacu ni uko imirimo mibi ivunanye ku bana irabujijwe ngira ngo ahangaha rero ntabwo umuntu yakwitwaza ubushobozi bwiwe bukeya ngo ajye gushora umwana muri za ngeso muri bya bintu bimugiraho ingaruka hatirengagijwe ko mu Rwanda dufite politike yo gufasha abatishoboye hari za VUP zituma abana batishoboye bagira ibyo babona abantu batishoboye bajya muri gahunda za leta ni ngombwa umuntu utishoboye rero ntabwo akwiye gushora umwana mu bintu biramugiraho ingaruka kugira ngo akunde abone za ndonke si tugwa zibona mu gihe gito hano ahubwo ingaruka zikazaba ndende mu gihe kizaza kuko nk'abana dufite bagiye baterwa inda bitewe n'uko wenda ababyeyi babashakiyemo indonke ubungubu ababyeyi ahubwo barimo baricuza bahanganye bikoreye imisaraba ibiri bikoreye umusaraba w'umwana watwaye inda akiri mutoya bakikorera n'umusaraba w'umwana wavutse noneho ubwo na bwa bukene bwariyongereye kurenza uko batekerezaga ko hari igisubizo ahangaha rero nkaba nahavuga yuko ntabwo bikwiye ko ubushobozi bukeya bw'umuryango bwatuma umwana aba vigitimu.
Urakoze cyane bwana Murwanashyaka kuri ibyo bisobanuro utanze. Ku murongo wa telefone dufite na Okello Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Santaguma.
Ye, ni igitekerezo ni ikibazo?
Ni igitekerezo kandi harimo no kwibaza kugira ngo mbaze umutumirwa. By'ukuri uburenganzira bw'umwana ntago mbona ko buri kubarizwa uko bikwiriye kubera ko mbere tugambe buri kugarukira mu gihugu cy'u Rwanda ariko nyamara ntago bari kureba hanze uburenganzira bw'umwana abana bari kuvaho mu Rwanda nkibaza ahubwo agiye byanuye no kwibaza ese imipaka boda bakoresha bacaho kuki batabanza kuba babakoraho amaperereza bamenye ikibajyanye mu mahanga
ushatse kuvuga ko hari abana b'abanyarwanda bambuka imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko
cyane rwose wenda se mu gihe boda zigikinze muri ibi bihe bimaze gukendera ariko mu bihe byashize boda zigikinguye iki nashaka kuvuga ni abana b'abanyarwanda baherutse gufatirwa mikiya n'abana b'abakobwa batarageza n'imyaka 18 bari mu myaka 15-16 baratewe inda abandi bari ku bagabo b'imyaka 50 byarasakujwe government ya Uganda irabimenya polisi ya Uganda irabikurikirana abana bafatiweho bita mikiya na district bamaze igihe kuri abo bagabo irasakuza ugasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 16-15 umwana w'umunyarwanda kazi ari ku mugabo w'imyaka 50 icyo kintu cyateye ikibazo gihambaye cyane mu cyaro cya Uganda barabakurikirana ba polisi kora umukwabo bamaze kumenya ibiri kubera aho hantu baragenda bafata abana twumvise ko baba barabasubije Rwanda cyangwa se nabyize neza niba barabasubije kuko kubera amakuru yabo ntabwo twongeye kuba twayamenya ariko nanjye nkibaza ese uburenganzira bw'umwana kuko bareke kuba bagarukiriza imbaraga mu gihugu bakurikirane no mu mahanga hari abana b'abanyarwanda bahari muri ibihugu bari musanga babona ari n'ikindi nshaka kuvuga cy'abana b'abanyarwanda bari aho bitatoro mu Western Uganda bari mu bikaju umwana arimo arakamura ibikaju ari abana nigeze kubona bariyo mu bice bya toro bari gukamura ibikaju batangiye kunywa warabye ari abana batoya bari kuva Rwanda umwana ukamubaza umwana w'imyaka 10 abe bati ngifite imyaka 15 ateye kubera ubuzima bwarandamiye atubwiye aranyoreza ngo ninge kupagasa kandi umwana ugasanga ari mu mbera mbi cyane ubuzima bubi cyane buteye agahinda akava mu ishuri ugasanga aje gushakira amaramuko mu mahanga ugasanga biteye agahinda bakurikirane bagerageze bamenye abana b'u Rwanda kubera nirwo Rwanda rw'ejo.
Yeah, okelo urakoze kuri icyo gitekerezo ngira ngo nibyo barimo bakora sinshatse kumusubiriza wenda mukanya araza gufata ijambo agira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe ariko ngira ngo ubwo bukangurambaga ngira ngo nicyo bugamije hari ikindi kibazo ufite cyangwa igitekerezo mbere yuko tujya kwa Joseph?
Ndibaza ikibazo cyari cyo murakoze.
Urakoze cyane okelo kuri icyo gitekerezo ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Uganda.
Namwe murakoze Voice of America.
Ku murongo wa telefone kandi dufite Joseph Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro Geoffrey.
Komera cyane muvandi.
Yego.
Ngwiki rero?
Ndabona ari sawa ariko mfite akabazo nshaka kubaza uwo mutumirwa ariko banze umunda mukirize.
Arakumva.
Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo ibibi n'ibyiza biragendana.
Mhm.
None urabona nko mu myaka yashize ndabara wenda nko mu myaka nka 20 ishize.
Yego.
Iyo tegeko ryo rijyanye n'uburenganzira bw'umwana ritara vugwaho cyane abana ba yego harimo bahohoterwaga ariko abana wabonaga ko bafite ikinyabupfura bahabwa n'ababyeyi babo none aho iryo tegeko ry'uburenganzira bwabo bigumye kuvugwa cyane abana b'ubu ngubu anagira gutya yagenda noneho akaza gutaha bwije igicuku kiniha wamubaza utesewe mwana wari uri hehe ariko cyane ndavuga nko ku bakobwa akakubwira ngo aho narindi hose ngo ni uburenganzira bwanjye
ugeze uti iri tegeko rirahindura abana ibyigomeke aho kubafasha kurengera uburenganzira bwabo.
Aha, mbese ku ruhande rumwe niko navuga ko ryabaye kwigomeka ugasanga rwose bavuga ngo twebwe ngo ubwo ni uburenganzira bwacu ngo gutahira igihe dushakiye none ukareba ukavuga utese mwakagira imana mwe ko umwana w'iki gihe ushaka kumuhana cyangwa kumucyaha akavuga ati nunkoraho ndajya kukurega mu buyobozi noneho umubyeyi nawe akavuga ati aha reka ntavaho nikoraho ubwo wa mugana uburenganzira bw'akabumuha urabona icyo kintu atari cyo kizana izo ngaruka zituma abana bagenda bakajya mu gakungu nk'ako bakajya mu biyobyabwenge akaba ariho bakura n'izo nda zitateganyijwe
muri make Joseph uragira uti iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihurira he n'umuco karande wa Kinyarwanda w'umwana kubaha umubyeyi cyangwa inshingano z'umubyeyi gucyaha umwana mu gihe akoze ikosa ufite impungenge ko ubwo uburenganzira bushobora kuvamo ubwigenge bushobora kubangamira imibereho myiza y'umwana aho kugira ngo bumufashe
yego rwose aho ngaho nicyo nashaka kuvuga
urakoze cyane ugira umunsi mwiza mukanya Evariste aragusubiza
sawa murakoze ibihe byiza
twihuse reka twakire na Rafiki ikaza mu kiganiro muri sanga
ikaze
amakuru
amakuru ni meza twese
yego igitekerezo ikibazo
cyane kibazo mugabo gutangira cyerekeye ku kiganiro kubera aho turi tubumba kabisa
ni kijyanye no kumva ijwi rya Amerika
ni kujyanye nyine kugira ngo tuzamenye ukuntu ko bari bafatiye mengo ibihano bya 6 kugira ngo yongere samyane mu gisagara cya Bujumbura
ibyo byarangiye hanyuma noneho barabyongera kugeza n'igihe noneho byageze ku rwego rwo kubuza ibiganiro byacu kumvikana ku butaka bw'u Burundi no kubuza abanyamakuru bacu gukorera ku butaka bw'u Burundi ndetse biza no kugeraho n'abantu babuza n'abantu bashobora gutanga amakuru ku ijwi rya Amerika ariko nubwo atari cyo kiganiro turimo muri aka kanya nakubwira ko uko biri kose ntabwo inzego zibishinzwe ku mpande zombi nibwira ko zitaraterera iyo ngiyo burundu buriya nihagira igitungana tuzabamenyesha hagataho ariko mushobora no gukomeza kutwumvira kuri iriya mirongo yo kuri ku mirongo migufi 1922 aho ngaho mushobora kudukurikira cyangwa se mukanadukurikira abashoboye kugira internet bakadukurikira kuri internet nkuko twabibabwiye tugitangira Rafiki urakoze cyane reka twihute duhe bwana Murwanashyaka umwanya asubize Okero na Joseph bwana Murwanashyaka umwana nyano wanyu
nyirango mpeye ku bitekerezo cyangwa kwibaza kwa Okero Okero yatanze n'amakuru wenda ngiye ntarindi nshobora kuri buryo wenda kuganiraho n'inzego z'ubugenda cyangwa tukomba mu by'ukuri ukuri kwabyo kuko kuba hari abana bafatiwe Uganda barakingiwe ku bandi bagabo ntabwo nabitagaragara ijana ku ijana kuko nta makuru yimbitse mbifiteho ariko turi bwo gukurikirana tumenye neza ibyari byo gusa icyo nemeza ni uko ku ruhande rw'u Rwanda nta mwana bakwemera ko yamboka ku mupaka ari umwana atari kumwe n'ababyeyi biwe kandi bafite ibyangombwa by'icyo bagiye gukora ahantu bagiye ngira ngo byo biri kirere biranasobanutse kereka wenda sinahakana yuko hari abashobora kunyura muri za nzira zitemewe randi bakunda kwita panya bakaba wenda bajya muri ibyo bihugu bagakorerayo ibyo bintu bavuze cyangwa iryo hohoterwa fite uko ngiye mbyitihoterwa kuko umwana w'imyaka 15 ntashobora bafite yo kubana n'umuntu w'imyaka 50 byumvikane yuko wa mwana aba yahohotewe agasambanga nirwa ngo twabikurikirana neza tukareba niba mu by'ukuri ukuri kwabyo tukareba wenda niba n'amakuru afite yaza kuri buyaduye kugira ngo dufatanye n'inzego zacu z'ubugenzacyaha turebe ibi bintu ibyo ari byo turebe n'icyo tugomba kubikora kuko nta mwana n'umwe w'umunyarwanda ukwiye guhohoterwa yaba rwose rwari wose ku isi dufite ubushake cyangwa igihugu cyacu gifite ubushake bwo kuba cyabakorongera ngo maze iminsi mwumva abantu nubwo atari abana ariko hari abantu urwego rw'ubugendacyaha bw'igihugu ribu rumaze igihe ruvana hanze y'igihugu baragiye gukoresha imirimo ngira ngo ivunanye cyangwa imirimo mibi harimo niyo y'ubusambanyi ariko niba hari abana benshi dufite bari muri icyo gihugu bahura n'iryo hoterwa bashobora kuba barajyanye n'imiryango yabo basanzwe ariho batuye ubwo icyo gihe harenga niba amategeko y'igihugu cya Uganda niba hari icyo yakora kuri icyo kintu, ariko aramutse ari abanyarwanda bambutse bakagira bagahura n'ibyo bibazo ubwo nanone twareba urwego bambutsemo nono abantu bakabikurikiranye, ariko ntabwo navuga ngo aya makuru nsanzwe nyafite n'ubwa mbere nyumvishe. Ndetse wanavuze n'ubundi ku bandi bari toro aho ababyeyi babo abana bava mu ishuri bakambuka imipaka n'ubundi bakajya gukora iyo mirimo ivunanye cyangwa gukora iyo mirimo y'indonke yatuma babona ibyo baha ababyeyi babo wenda bitewe n'impamvu runaka, ngira ngo ahangaha nakomeza gushimangira yuko nta mwana wakwemererwa kwambuka umupaka ngo ajye mu kindi gihugu adafite impamvu y'umujyanye, adafite ibyangombwa bituma agenda. Iyo bibaye gutyo, iyo bigaragaye ko hari ikibazo igihugu cyacu inzego z'umutekano zikorana n'inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu, abo bana barimo abantu bakabakurayo. Ngira ngo aramutse ari byo koko twabishyiramo ingufu tukareba n'uburyo abantu bakora n'ubuvugizi ku mpande zose ku buryo aba bana batabarwa cyangwa bakavanwa muri ibyo bigeragezo nakwita ko barimo.
Tutarajya kuri Joseph, ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu mwebwe nk'inzego zishinzwe uburenganzira bw'umwana nta mibare mufite, ntabwo hari abana bagizweho nacyo mwaba mufite mu bitabo byanyu?
Ngira ngo kugeza ubu munsi imibare navuga iheruka y'abana bavanwa hande baragiye mu bintu by'icuruzwa, ngira ngo harimo bari abana basaga 25, ariko nabo ntabwo ari abana, ni abantu bari babayeho bakuru. Ngira ngo ku buryo ntahamya kugeza uyu munsi umubare w'abana bakora ibicuruzwa hande y'igihugu ari benshi. Navuga ko ari bake, ariko hari ikindi kintu cyagaragaye kimeze nk'icuruzwa ry'abana imbere mu gihugu, nubwo kitarafata intera ndende ariko nacyo kirahari. Aho usanga umuntu ari i Kigali agahamagara Nyabihu cyangwa Rutsiro cyangwa mu kandi karere runaka ngo nimunzanire akana kaza gukora mu rugo, ugasanga hagati hari abantu bameze nk'abakomisiyoneri barinkinga wa muntu ukeneye umukozi na wa mwana wavuye muri cya cyaro akaza gukorera ya mirimo yo mu rugo, agakorera wa muntu akirirwa ari kurera abana kandi yakabaye ari ku ishuri. Icyo ni cyo navuga wenda nk'icuruzwa by'abantu navuga riri imbere mu gihugu, ariko nabwo nubwo ritaragera ku nzu rwego hejuru kuko leta yashyizemo ingufu zikomeye cyane, dufatanyije gukora ubukangurambaga ku buryo nta muntu wemerewe gukoresha umwana mu mirimo yo mu rugo, ariko ntabwo ku rwego rw'u Rwanda tuba twagera ku rwego ruhambaye rw'icuruzwa ry'abantu cyangwa ku bantu benshi bacuruzwa, ariko nubwo hari imibare mikeya y'abagenda bahura n'ibyo bibazo.
Nuko rero Joseph ati iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihurira he n'umuco karande wa Kinyarwanda wo kubaha umubyeyi cyangwa inshingano ze gucyaha umwana mu gihe akoze ikosa, bikorwa bite, bimeze bite?
Mbere na mbere ndagira ngo hari imvugo abantu biharaje nshaka kugira ngo abantu bumva radio z'ibya Amerika muri aka kanya banivane mu mitwe yabo, kuvuga ngo abana bahawe uburenganzira busesuye butuma bigira ibyigenge, iyo mvugo ikwiye gucika. Ni ukuvuga ngo abana uburenganzira nta n'ubwo ari n'ubwo bahawe uburenganzira barabuvukana, umwana avuka afite uburenganzira kimwe n'ikiremwa muntu cyose. Ngira ngo n'impamvu yatumye habaho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, habaho iriya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ari n'iryo ryashamikiyeho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana UNHCR cyangwa African Charter n'andi mategeko ari imbere mu gihugu arengera umwana, nuko byari byaragaragaye yuko abantu bakuru birengagiza nkana ko umwana afite uburenganzira nk'ubw'abantu bakuru, ariko akagira ubundi bwihariye nk'umwana ukwiye kurengerwa n'abantu bakuru, noneho bigatuma umwana agenda wotega mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo bivuga ngo kuba abana barashyiriweho uburenganzira ngo ni ukubatoza kubigira ubwigenge, nk'uko nabivuze uburenganzira bw'abana bujyandana n'inshingano zabo. Umwana afite uburenganzira ku bintu byinshi cyangwa ku bintu byose nk'uko n'umuntu mukuru abufite, ariko none wakazaho umwihariko w'uko abantu bakuru bagomba kurengera bwa burenganzira bw'abana nk'umunyantege nkeya, ariko umwana akagira n'inshingano. Inshingano ya mbere y'umwana ni ukubaha abantu bakuru harimo ababyeyi imbere y'ibindi byose, abarezi n'abandi bantu bakuru bamuruta, no gukunda igihugu no kwiga. Niyo habayeho ko wa mwana yasuzuguye ababyeyi akagenda wamugana agataha nijoro, yagera mu rugo umubyeyi yavuga ngo ngo ngewe ngo ni uburenganzira bwanjye, nuvuga ngo umwana aba yirengagije za nshingano ziwe ahubwo aje yishe imwe muri za nshingano ziwe. Nk'uko natangiye mbivuga, turi gutoza abana kugira ngo bamenye uburenganzira n'inshingano zabo, bamenye yuko hari imwe mu nshingano zabo bashobora kwica igatuma ahubwo na bwa burenganzira bwabo babubura. Niba umwana asuzuguye umubyeyi, wenda hari ababyeyi barakara akaba yahita amufata akamukubita bikamugiraho n'ingaruka, ni ukuvuga ngo umwana aba agize uruhare mu gutuma bwa burenganzira bwe buhonyorwa kuko hari imwe mu nshingano ze yirengagije. Rero ibi byose turabibatoza kugira ngo abana basobanukirwe ko bafite uburenganzira, akagira n'inshingano iya mbere ariyo kubaha ababyeyi. Iyo bamaze kubaha umubyeyi rero ubaha n'ibyo akubwira. Nkeka nta mubyeyi wakwishimira ko umwana we ataha nijoro saa tanu saa sita z'ijoro, cyane nkeka n'umwana wabashije gusobanukirwa inshingano ziwe atagenda ngo atahe amasaha ntagira mu rugo abwira umubyeyi ngo ni uburenganzira bwanjye. Bafite uburenganzira, ufite aho bugarukira, bakagira n'inshingano. Noneho n'abantu bakuru nabo bakamenya niba abana bari guharanira uburenganzira bwabo ntago cyo gutoza abana ngo bigomeke ku babyeyi ahubwo cyo gutoza abana bamenye uburenganzira bwabo bamenye n'igihe babuharanira byabaye ngombwa nubwo yaba ari umubyeyi ugiye guhoza niba dufite ababyeyi basuye abana babo babyaye inda ese umwana ahuye n'ikibazo cyo guterwa inda n'umubyeyi we yakwirengera gute bagomba kumwambika undi bagomba kwirengera n'ababyeyi bakumva yuko niba umwana ari gukora ibintu yirengera batagomba kumva yuko umwana asuzugura ababyeyi cyangwa hari ikindi kintu yangije cyangwa ngo yishe umuco ni ukuvuga ngo ikindi kintu imiryango myinshi cyangwa inyuranye iri kugenda ikora nka za Save the Children n'abandi bafatanyabikorwa ni uko harimo nanone no kwigisha abantu bakuru icyo bita uburere budahutaza mu mashuri bakamenya uburere budahutaza ni iki ababyeyi bakamenya uburere budahutaza ni iki ese nta buryo nakosora umwana wanjye ariko ntamubabaje none se n'umumenyereza inkoni cyangwa ibyo bitutsi umwirizaho namara kubimenya na se bizagenda utari urugero rumwe nigeze gutanga hari umwana nigeze kubona ari kubwira mama wiwe ati mama ati ngiye kuvoma ati ariko ndabizi ko nimba yo murankubita kubera ko nakinye n'abana bagenzi banjye ni mumanze mu nkubite mbere y'uko ngenda nimba yumve inkoni zamaze guhora nubwo ngo umwana wageze kuri urwo rwego se kumukontrola biba bigoye ntusanga umwana abana bari kujya mu mihanda kubera ko batari kumvikana n'ababyeyi ku bintu bimwe cyangwa ibindi niyo mpamvu rero inshingano zabo ruhande bigomba kubahirizwa hirengagijwe yuko umubyeyi aravuga ngo umwana aramfuruge ahubwo ababyeyi bakumva niba umwana ari guharanira uburenganzira bwiwe ko umubyeyi agomba kumenya ni iki ngo umwana wanjye warangombiki impande zombi zifite icyo zigombana ariko bigakorwa mu buryo bw'ubwubahane bigakorwa mu buryo butagira n'umwe buhohotera cyangwa bubangamira
urakoze cyane twakire na Daniel
yego
ikaze mu kiganiro muri isanga nyarutsa amasaha arimo aratujyana
murakoze cyane ni Nsabimana Daniel ndi Nyamashekero waramuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
ikibazo igitekerezo
mbere na mbere ndashima komisiyo ishinzwe abana mu by'ukuri yakoze ibintu bigaragarira buri wese ku buryo rwose naho turi tubibona ari ahantu hakundaga gukoreshwa abana nko mu nganda mu mirimo rusange nko gusoroma icyayi ariko mu by'ukuri aho bashyiriyeho ubukangurambaga bagiye bamanika ibyapa bigaragaza ko abana bari munsi y'imyaka 18 batemerewe gukoreshwa muri iyo mirimo mu by'ukuri byarakurikijwe ubu ngubu aho usanga aho batanga akazi bakwakiranga muntu ni urugero rwiza rwerekana ko abana mu by'ukuri bafite uburenganzira barengerwa imirimo ivunanye badakunze kuyikoreshwa mu by'ukuri ariko ndacyafite imbogamizi yo kubona abana bakora ibiboyi mumbarize mutumirwa ese ko tubona abana bakora ibiboyi mu ngo z'abantu
ibiboyi ni imirimo yo mu rugo
hari naho usanga umwarimu akoresha umwana mu by'ukuri ukibaza uteze kavuga ngo abana bajye mu ishuri hari ahantu bigiye biri ingero ntoya na ntoya ariko si hose ariko mu by'ukuri haracyari iyo mbogamizi yo kuvanga abana barakoreshwa ibintu by'ibiboyi ugasanga umubyeyi yarabyaye ariko ararererwa umwana n'umwana nyirizina ugasanga ni ibintu ubona bikiri imbogamizi mu kurengera uburenganzira bw'umwana murakoze
umwarimu akoresha umwana gute Daniel
mbo ari ukuntu bari abarimu bigisha nyine gasanga yarabyaye noneho kuri abari yagiye ku kazi akiyambaza undi mwari wajya umufasha wa mwana nyine mu by'ukuri nawe ugasanga amahirwe yo kujya mu ishuri arayabuze
nari ngize ngo uravuga ko akundi ku ishuri batuma ibintu ngo ejo mu gitondo muzaza nibi cyangwa muzazane imbingo icumi cyangwa igiti buri muntu azaza n'urukwi
ibyo ngibyo nta batabikora
ibyo nabyo mu Rwanda cyakaraza kutubwira icyo bivuze urakoze cyane Daniel ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze
reka twakire na Claude ikaze mu kiganiro muri sanga
ndabumva cyane
yego
mere nyamadawe mu murenge wa Nkomane mu ntara y'Amajyepfo
nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo amasaha arimo araducika
ndabashimiye cyane kubwo ibitekerezo mwabashije kutubwira ni byiza cyane ariko mbogamizi zo ziracyahari hari nk'abana usanga bakora ahantu hatandukanye hari n'ababa bakora nko mu tubari bataruzuza imyaka y'izabukuru abakora akazi ko mu rugo ugasanga bari munsi y'imyaka 18 bakagombye kuba bari kwiga tukareba no ku kibazo yenda kijyanye n'ubukene hari abana bari batusanga bishoye nko mu Burayi ari bato ugasanga nyine ni ibintu bigoye nkibaza ati se niki cyakorwa kugira ngo abo bana babe babasha kuva mu bwo buraya babe basubira mu masomo nuko nyine ndi kubyumva
urakoze cyane Claude munsi mwiza
murakoze nawe ndabashimiye
reka twakire na Batista
mwiriwe.
Mwiriwe Batista.
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Ya ahubwo cyo nabaza. Kuba wenda kumeze abana ikurikirana abana ariko bakoresha imirimo ivunanye ni ukuvuga ababikora kuba batarabicitseho hasi ibihano biba biri hasi bibateganyirijwe cyangwa se wenda ntabwo babasha kumenya ayo makuru y'ahantu abo bana barimo guhohoterwa gutyo ngo bagende babikurikirane.
Muri make uravuga uti kuki bahanwa ariko bagakomeza gukora ibyaha?
Niba nta kuntu babitekerezaho yaba ari n'ibihano wenda bidahagije hagafatwa ibindi myanzuro ikarishye ku buryo umuntu atinya gukoresha umwana muto.
Aha, urakoze cyane Baptiste kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo ushyikirije hano ku Ijwi rya Amerika.
Sawa namwe murakoze.
Gana mu Rwanda shyaka. Ababyumvise?
Nabyumvise.
Ngaho rero ugira icyo bivuga. Daniel ati imirimo iracyakorwa ivunanye, abarimu bakoresha abana imirimo ivunanye.
Okay. Ngira ngo byose nabyumvise kuva ku bya Daniel kugera ku bya Baptiste. Ngira ngo byose byatunaga n'umuntu arundi y'abana bakoresha imirimo ivunanye. Ahangaha n'ubundi nk'uko abivuze umuntu ukoresha umwana cyangwa umuntu ukoresha umurimo uhemberwa n'ubundi akenshi na kenshi usanga ari umuntu ufite ubushobozi. Uretse n'abarimu n'abandi bantu rimwe na rimwe bafite akazi kanyuranye usanga aribo bakoresha n'abana. Ngira ngo ayo makuru tuyafite abantu bakumva ko umwana muto ya wenda ariwe urabasha kubakorera ka kazi kubera ko baramufata uko bishakiye bakamuhemba makeya bakamuhemba wenda bagatinda no kumuhemba bakumva nta kintu yakora. Ariko ngira ngo icyo navuga ahangaha nk'uko natangiye mbivuga hari amabwirizanya ku baminisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ndetse n'itegeko nimero 71 2018 ryo kwa 31 kwa 8 2018 itegeko ry'abana. Ngira ngo birasobanutse neza hagiyemo harimo imirimo ikitwa umurimo mubi ubujwe ku bana n'uwuhe. Ngira ngo uyu nguyu wo gukora mu rugo n'umwe mu yaje mu mirimo ifite ubukana ku bana inabujijwe cyane. Harimo imirimo yo mu rugo, harimo imirimo yo gukora mu birombe, harimo imirimo yo gukura amatafari, harimo imirimo yo gukora munsi y'ubutaka. Imirimo myinshi hari urutonde runyuranye rw'imirimo bagaragaje ko hari imirimo ifite ubukana ku bana kandi akaba ari imirimo ibujijwe ndetse hagenda habaho n'ibihano harimo ndetse ngira ngo n'igifungo iyo bibaye nsubira cyaha harimo n'igifungo, harimo kunengwa mu ruhame, harimo gucibwa amande. Ariko ikintu tugomba gushyira imbere ya byose nubwo ngo guhana wenda ntabwo aricyo gikwiye kuza mbere, ahubwo kuza mbere n'ubukangurambaga kugira ngo n'ababana bere kuba bashorwa muri bya bintu. Nubwo ngo niyo mpamvu rero birazwi yuko nta mwana n'umwe yemerewe gukora mu kabari, ndetse no gukora mu kabari no kukinjiramo nta mwana yemerewe kukinjiramo. Ariyo mpamvu tuba dushishikarizwa kugira ngo umuntu wese winjiyemo turi kumukeka ko ari umwana tube twamaze irangamuntu cyangwa abari kumwe n'ababyeyi biwe nabyo mu buryo bwagenzuwe neza. Nkabangaha rero numva icyakorwa cyangwa tugomba gukomeza gukora n'ubundi ni ubukangurambaga kugira ngo abantu bakuru bumve yuko gukoresha umwana ari ikintu kizira, ari ikintu kibujijwe, ari ikintu gihanirwa noneho. Ndetse hakagira n'abatangiye kujya babihanirwa ariko bagomba gushyirwamo ingufu n'aho bakiri abo bana bakaba bakurwamo. Tuvuga ngo ntabwo tumenye amakuru, amakuru tuba tuyafite twabikozeho ubushakashatsi, inzego z'ibanze zose zifite amakuru yuko zigomba kumenya ahantu hose hashobora kuba hari umwana ukoreshwa ya mirimo ivunanye ndetse bakabigira uruhare mu guhana ababikora. Numva ahangaha icyo tugomba kureba no kureba uburyo ki aya mabwirizanya ku baminisitiri ahari ni itegeko ry'umwana ni gute biri gushyira mu bikorwa kugira ngo ba bantu bose bamenye ko gukoresha umwana ari icyaha cyangwa ari ikintu kizira babe babihanirwa ababigaragaye. Nkaba numva rero tuzakomeza gushyiramo ingufu dufatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ku buryo umwana azagira uburenganzira bwe akabwinjoyinga uko byifuzwa cyangwa uko bwagakwiye. Ariko nanone hano abana bakamenya yuko nkuko natangiye mbivuga bakamenya nabo bwa burenganzira bwabo. Niba tuzi yuko umurimo wo gukora mu rugo ari umurimo mubi umwana agomba kuba abizi, waba ugiye kumukoresha akakubwira ati ariko nubwo uri kunkoresha wenda unampemba kubera ubukene bwacu ariko menya ko uyu murimo ndi gukora nanjye nakabaye ndi mu ishuri nanjye bishobora kumugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nkaba numva abana babashije kumenya ko mu by'ukuri nabo ari abagomba kwinjira mu rugamba rwo kwirengera n'ibi byose bizagenda bicika.
Batista ati twongere ibihano kugira ngo abantu bumve cyangwa tubireke.
Ngira ngo wenda ntange nk'urugero none se nk'iki cyaha cyo gusambanya abana harimo igihano cyo gufungwa burundu ariko abantu barakomeza bakabikora. Numva kongera ibihano ntabwo aricyo cyihutirwa cyane, ahubwo ni uvuga ngo niba se dushyizeho ibihano none umwana amaze guhohoterwa ikihutirwa cyane ni ukongera ubukangurambaga butuma ba bantu bashoboraga kuba bajya muri zanzira batabikora ariko noneho n'ababashije kubikora bakaba bahanwa mu buryo bw'intangarugero cyangwa bakaba banakwerekwa abandi kugira ngo na bya bintu wenda babe babicikaho ariko numva ingufu zigomba gushyirwa mu bukangurambaga buri ruhande rukamenya icyo rukwiye gukora buri mwana akamenya icyo akwiye gukora mu kwirengera igihe yahuye na bya bibazo noneho n'abantu bakuru bakamenya ni iki tugomba bari abana bacu ikindi kintu abantu bagomba kumenya ni uko burya umwana ntabwo ari uw'umubyeyi gusa umwana buriya ni uw'igihugu niyo mpamvu hasabwa ko buri muntu wese agomba kuba ijisho ry'umwana ahantu ubonye umwana ari gukoresha imirimo yo mu rugo ukabimenyesha inzego z'umutekano ukamenyesha RIB ukamenyesha inzego z'ibanze zikwegereye atari kuri uwo muntu nubwo akora hariya ngenda abona ari umwana ntiyakaba ari gukora ahubwo yakaba ari mu rugo nuvuga ngo ntabwo dukwiye natwe abakuru gutererana abana ngo twumve yuko abana n'ubundi bagomba kwirengera cyangwa bagomba kurengerwa n'ababyeyi bose umwana ni uw'igihugu buri wese agomba kumenya ko ari ijisho ry'umwana ahariho hose
Umunyarwanda ati nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi uwo mugani unyibutsa ibintu bigeze kuvuga uti hari nihohoterwa ribabaza umutima ihohoterwa ribabaza umutima ntekereza ko ari ikintu kigoye kugira ngo bimenyekane bwana Murwanashyaka
ni ikintu kigoye ariko twebwe tubasha gusobanurira abana uburyo iryo hohoterwa riba rimeze noneho kugira ngo abana nibumva yuko bahozwa ku nkeke n'ababyeyi babo bakumva yuko abana birirwa batukwa babita amazina babagereranya n'ibikoko cyangwa ibindi bintu bidafite umumaro bituma umwana yumvamo yuko nta kamaro afite muri sosiyete abo bana bagomba kusaba kugira ngo ndetse no mu itegeko rishyashya ry'umwana havugamo yuko y'umwana ahozwa ku nkeke cyangwa ahabwa bimwe muri ibyo bihano bibabaza umutima yabashije kubigaragaza wa mubyeyi arahanwa kugeza no kugifungo ngirango cy'amezi atatu kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi atatu cyangwa agahabwa imirimo ifite igihugu akamaro ngirango rero ubu ngubu nibyo turimo kugira ngo abana basobanukirwe ngo ihohoterwa rikorerwa umutima riba rimeze gute niba ryari niba nahuye na ryose bari bazi umutima wo kugira ngo nzahorwe ku nkeke umutima w'abanaturika nzitabaza izi nzego kugira ngo bya bintu mbashe kurenya ngo kuko nk'abana benshi tugira baza mu mihanda usanga rimwe baganije bakora ati njye impamvu naje mu muhanda bahoraga abantu kwa bangiriranya n'ibintu bidafite umumaro nanjye aho bigeze nkumva nta n'ikintu maze muri rwa rugo mpitamo kwigira mu muhanda niyo mpamvu rero abana bagomba gusobanukirwa ihohoterwa ribabaza umutima ni irihe ariko n'abantu bakuru bakarimenya bakamenya ngo guhoza umwana ku nkeke ni ukumwica mu mutima no kumwica mu mutwe ni ukuvuga ngo abana bagomba kurerwa mu buryo butabahutaza bagasobanukirwa ibyo bagomba gusobanukirwa ariko hatabayeho kubahohotera muri bwa buryo bumwe cyangwa ubundi
nk'igihe umubyeyi yabikoze mu bujiji nawe ataragize amahirwe yo gusobanukirwa n'ubwo burenganzira agakura atyo akaba yabwira umwana ati natwe twarakubitwaga ngomba kugucyaha cyangwa se akamubwira nabi shaho uzabimbwa cyangwa se bizagenda gute igihe umubyeyi yabikoze mu bujiji mu kutamenya mwubahiriza rya hame ryo kuvuga ko kutamenya amategeko bitabuza guhanwa
ubundi ampe simpe itegeko rihana n'umuntu utarizi ni ukuvuga ngo iyo byabaye ngombwa arahanwa ariko ibyo dushyira ingufu nk'uko nabibuze ntabwo ari uguhana cyangwa igihugu cyacu kimirije imbere ntabwo ari uguhana ahubwo ni ukumenya ngo ni gute wa mubyeyi utazi uburenganzira bw'umwana arafatwa kumenya ni gute wa mwana arabasha kuvugana n'ababyeyi biwe akababwira uburenganzira bwiwe ababyeyi bakamenya kuguhariza niba ubundi baravuga ngo ikintu umwana ahuye nacyo mu butoya kiramukurikirana paka mu bukuru niba umuntu uzareba kenshi na kenshi n'abana bakubitwa mu rugo niyo ari gukina n'abandi bana bagenzi be niba abana baba bari gukina wajya kubona mugenzi we yaba mwatse umupira ukabona umwana amukubise nk'umugeri cyangwa ikindi kintu kiramubabaza uvuga ngo kwakunda abaho mu rugo ni nako abaho no muri kominote ni nako azakura niyo mpamvu rero ababyeyi nabo bagomba gusobanukirwa yuko ubuzima bubi babayemo batagomba kubwitura abana babo ahubwo bwakabaye bubabera intambwe ivuga ngo twebwe niba twarahohotewe nkaba nanjye ndi gukura numva nahohotewe umwana wanjye nawe nimuhohotera azakura nawe ahohotera abandi cyangwa ahohotera abaturanyi kuvuga ngo rero hagomba gusobanurira abantu bihagije uburenganzira bw'umwana ndetse n'abana bakabimenya ku buryo bajya babiganiraho n'ababyeyi babo
bwana Evariste Murwanashyaka urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi rya Amerika n'ubutaha nitugukenera tuzagutumira uzatwitabe
murakoze cyane nzabitabe
dushimire kandi namwe mwese mwateze amatwi ijwi ry'Amerika cyane cyane abatanze ibitekerezo ababajije ibibazo mwese turabashimiye cyane ko mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire kandi na bagenzi banje bari ku buhanga bw'ibyuma Fatu Almas Karala nuwo bafatanyije je mwari kumwe ndi Jeffrey Mutagoma ndagira nti mukomeze kugira umugoroba mwiza.